tena. Mimi ni mshindi nikiwa na Yesu nasonga mbele.
Ujumbe waku nirudisha chini.
Back to sender, I'm a winner.
Ujumbe wate waku nikejeri.
Back to sender, I'm a winner.
Ujumbe wate waku nipuza.
Back to sender, I'm a winner. Back to sender, I'm a winner. Back to sender, I'm a conqueror. Back to sender, mimi ni mushindi. Nikiwa na Yesu, nasonga mbele. Nasonga mbele.
Kwa jina la Yesu nitasimama.
Back to sender, I'm a winner.
Nasonga mbele, sirudi nyuma.
Back to sender, I'm a winner.
Kwa maono nitasimama.
Back to sender, I'm a winner. Back to sender, mshindi nikiwa na Yesu nasonga mbele.
Yesu
nasonga, nasonga mbele, sirudi nyuma.
Na Mungu
nasonga, nasonga mbele, sirudi nyuma.
Na Roho
nasonga, nasonga mbele, sirudi nyuma.
Sirudi,
nasonga, nasonga mbele. Back to sender, I'm a winner. Back to sender, I'm a conqueror. Back to sender, mimi ni mushindi. Nikiwa na Yesu, nasonga mbele. Back to sender.